olo e mafuta male SBS Samoan.
O le anga iu tangata au mau Australia ina nofo ai, o se tūlanga whaapisi nisi le leitelele le sila sila nisi. Nisi olo o au fie le tau mwhainga e whaatino le tūlanga, ma whaatūlanga me ume manau mia. Mai leitua i ngā fina ngalo, o le memoni, wā o lawa i nao o i nisi o tau mwhainga tau whaasase, ma tau whaavalea, ma ua fai fōi se tua tele o i lātou wāwhi ai. E peona iei li poti, o le tūlā fonolo iei nei mō na whainga, e titi lama se avanoe ma whaona whaatino e pui pui aitanga tau wāwhia i whainga tau whaavalea, po whainga tau whaasase e tūsai o nei ngā yo inga. Toi titi tolu afe whainga tau whaasase i visa malanga wa mai aneona ripti atu i le whainga malo Australia, talu mai le lu afe se funu male whā. E ui o le mea monia siri atu lea fwai numera a meise o a mionga ili le talafengai wa whaatino ili maenga le nei. O San Matu Verma, o le loia sinia i matapto whimalanga inga le ofisa loia o Clothia Anderson i te tono Victoria. O Verma na ia taha ua le toa tele wa afie nei whainga tau whaasase e whaatau i visa e maasani lava o na leo o isa tūlanga ma whai euna whaatino le tūlanga aloa ia o ni whaitionga po o se tangi e whaasea ai le mataupu.
The consequences of that misconduct are that you end up getting a visa cancelled or a visa refused. You'll be left without a visa, and your first priority obviously is to secure your situation in the country, and so pursuing a complaint might be way, way down your list of priorities.
O se whata i te inga tala whea ngai o le mta upule nei na mawale SBS i le amatanga o le tausanga nei. O le li imai Melpone o Kmonsa Kedar na maasani manaua au hapsi e lunga o penga ta whae langi. Ma ia whae lo atu iai leali o ia o le sui o le pāle mene. Ma ia mawhae una avelo na tūlanga lea e whae vave vave ai o na tu i te tonu le tarusanga mō se visa mō ia malona a inga.
Greatest possible protection, and where I see the department should be putting its resources and its infrastructure is in creating safety nets for people who have been the victims of visa scams or visa fraud. I mean, yeah, there's this great mismatch between the open secret that, you know, people are targeted for unscrupulous conduct and then, you know, the reality on the ground that people actually individually bear the consequences for that and nobody else assists or helps them.
Olo iai pēle nei ainga i Saudi Arabia mai li maua lama ni o lātou visa mai Australia nei. O Mr. Kera, e leo se tangata Ristalei nei tūlanga o whaatinunga o tālu sanga o visa. Olo nowinga, e leo ia o se tangata whaatū lāfunoina e mawhaina ia whaatino le aitu ainga whesosoani mō sea ainga. Pei tai olo tā uere li poti na maua le li lea o Kera, tupe mai se ainga nā fia ma olo ia te ena e leise tūlanga sa sēna ia whaatino. Wasauno aina le loia o Verma, o mtanga luenga o mtauptau loto i fale, le Home Affairs, o i lātou wia lātou te reo fuina se tūlanga saunga le mū, ma fesosoani mō tangata loo a afie i tuai ngā whainga tau whaasase, ma tau whaavalea whape nei. O le finangalo o le loia, e te tau ona yeise whainga fesosoani ai, ia i lātou o loo a afie i le nei fo i tūlanga. Pai mai Verma, e whaisi te leo whaafita au li o loo iei nei mala system o loo whaungai nei mata upu whapea.
The regulating body for registered migration agents, and you have to be registered to offer migration advice and assistance, including lawyers as it currently stands. That body is administered by the Department of Home Affairs itself. It's called the Office of the Migration Agents Registration Authority, or OMARA. It's notoriously slow to pick up complaints on behalf of the individual applicants, and it's notoriously slow to act. From what I've heard from other practitioners, its findings are also no longer made public to the visa applicant or the visa holder, but to the complainant themselves.
O le whinangalo whaadio na mtanga luenga le mtaupule nei wa whaelo ai, o nisi oi tu ua langa atu ele loia, e le o mwhaino whaelo e se whinangalo, o no tūranga whaadilo lilo whaletu la fono o lo o au fiai le mtaupu. Pei ta ina tari le loia, o lo o ia tau mwhaie whaia le tūranga sa o mō tangata o lo o au fiai mtaupu nei, ma wha se se ina e se tangata. Ma ele o se mtaupu whaingo o fie fhoi, ai o le tu ua atu fhoi o le isi a venga i lunga ia i lātou ia maisela pai tūlanga tau tupe, pe a whaie e sila sila i le whai o se tangi alo ia e tu sai o tūlanga e alia e mai o se tasi lambale nei o popolenga.
You know, it's a matter in a fresh application of distancing yourself from those prior instructions or that prior information. So that actually requires a lawyer. So, you know, where are the people going to get the money to be able to afford that? It's extremely difficult.
electo e failo mai se talia mtanga luenga ili mata upule nei pe tai no lato falia e ao i tangata e afia i fainga tau whaavalea o na li poti tūlanga umaia mai a fo e nei lele na uma i tu ai ngā whaitionga e maua atu ili mtanga luenga. Like, share, mafaali sau finangalo, muli muli ili SBS Samoan ili Facebook.